marafiki na wazazi. Niko jera mia pata mwezi. Soni jua soni watu soni mwezi. Tafanya nini na kutoroka siwezi. Najiuliza niko sagani vile. Lido nifanya mini teseke deide. Nagundua ya kuwa kijiti gide. Kiri nipamori sababisha mini pole. Bange, bange, bange. Zime sababisha mini sote. Bange, bange, bange. Nitazisaliti ili nitoke. Bange, bange, bange. Zimesababisha mini sote. Bange, bange, bange. Nitazisaliti ili nitoke. Nilipo pezi nikaji isi jambazi. Mala mbele yangu kajipendekeza tosi. Nikapiga ngeta ngeta mfano kitansi. Nikaza mandichi nikatoka na michuzi. Kumbe polisi walikuwa mbele yangu. Walizania kuwa wizi kazi yangu. Walinikamata na kunigonga virungu. Wamenifageto jela ndo chumba changu. Bange, bange, bange. Zimesababisha mini sote. Bange, bange, bange. Nitazisaliti ili nitoke. Bange, bange, bange. Zimesababisha mini sote. Bange, bange, bange. Nitazisaliti ili nitoke. Mabida mikiki, itakuwa ikiki chiti kina choreta ziki. Marijuana, yeah. Hey, hey, hey.
20% kurutire ma fanboy.
Oh, 9999.
Vampire.
Bange, bange, bange. Zimesababisha mini sote. Bange, bange, bange. Nitazisaliti ili nitoke. Bange, bange, bange. Zimesababisha mini sote. Bange, bange, bange. Nitazisaliti ili nitoke.
Iyo mirumbu jela usiseme. Utamwaoma mpaka ukome. Saa 11 unapelekwa Kalime. Hata kulala tunalala mzongome.
Ganja, ganja, ganja.
Chorus sio hiyo 20, chorus hii hapa.
Bange, bange, bange. Zimesababisha mini sote. Bange, bange, bange. Nitazisaliti ili nitoke. Bange, bange, bange. Zimesababisha mini sote. Bange, bange, bange. Nitazisaliti ili nitoke.
Aha, sisima ma vampire, vampire. Producer Maji
Manu Otto.
Big up sana babu.
20% kurutida ma fanboys.
Sindano dogo inoshona makote. Up level.